Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare noga e je lewru novembre hitan 2025 sakrab to gondum hedade hejoj amen dile lendi e mangal mudum makajjon o fumin calmini am san. To moktu to tarugol misir ngonde to nem noddirta sankorne yibel hewbe wonbe hawrintine alam betti do o yibel hewbe woni kawrube o do golle mobe tawile on do nokku. Ko nawri bangal kan hitan 2025 kan wadde leydi Maroc to a holitama wiide cuudi radio tuudi telengaaji le ronde Afrique kan en ka piide de chapantati didi tan wa yaltinde le hakkune piide chapan joy e didi nom holitiri wiide fedde kafne ha o do anya mo nedo fedde bami ka yibel hewbe woni be mettile lendi e mangal mudu fu wana fi leydi amende hore wurnde Afrique ne hore def holiti metti mudum fewde e majjum sakra don sembe kabaruji jokon non kigede hande bismillah modom hedaade dum tombok tuto tarugol misinde kanyuka hawrintini yimbe hewbe alam bettido o le nokku o e mangal mudum fu nyibobe fayoto inde ande em rewbe kanye hayebe fu hawrti le misinde ila bete lofa wada o do golle mo be tawri mo mabbe fa ke ben famtare anni ko kejjad am gondo ton do ni seni fay hebani am do majundo fetango modu samasiku
hono hitani fuf lamdude de ne gadde balde sedem fadde nyande mudun dental barebe bur fuf galleji haman hu e kuba hu ngoni andirabe dido e madraji kedanna almud banya goto e mabbe
le programme
hejo golle amen hande o yo hononi dum wowini mi melan nokku balirindi e sahal ngal bangal beno o kay lopena heddi fa hande yalla ftikinde ledde dugade
c'est la toiture
drande rewbe tumutu dunna famda feele golle miside o tawangal ngal be jukiti fay hikka e be kewno sanne be do rewbe kindibe golle o kedanna may mun sisi goto e mabbe dum pawato wobbe e wattu melugol ngol bangal tutude ben jiam beedande be yakawere min jiman min kellan min boman yalla be jukta golleji juumirado jullu en bal yalla enen kinno golle miside hitande fuf miside sankure na jeeda e miside kande gollede dido golleji latto sababu sembinde maadi di haybude di sanne fawde alhaaliji wattuji di seni fa hebande dum su jotta wandi latto mutu
teleji furoba faya toja darani do hore mudun gondi le ronde afrika mi enka ya matchingaji chapantate didi tam mi yamira yaltinde ele hakune pide chapan joy e didi nom holitiri wide fedde kafune dum ana landina fewde e kan maroko hitano 2025 le bata got mo jaltini noga didi lewru novembre hitano 2025 haabe quality match mabbe sanne fewde o do dabere mo fedde kafune bami fa keben famtare anni ko kanko alasan jombili kan woni hore jo fedde en noddirta ortm le nyalom hande o leede amendi wi mayram kulibalo fetango mamadou samaseku
nous avons écouté
min kedike min pami dun kambe ardibe kafbe bi jida fi wadde ko min jeli ko kamba dum jati min gadi noddango lolirgo declaration OMF holtinde mette amen andon wiide hebgol yamrore itugul natede wana fi hunde newinde hitande fuf de beedan tidude nen kay min ngotata fi wadde imadraji kan hikka maroc 2025 kay yama wala ko min bawani dum sabi dum fudan na fay boyata ka e li gorta ko min jukitoto imadraji amen yalla jawu kanti do na hebene yobbe tele kan hede to bambe
nos auditeurs
ministre kumani o hayabe faya tombirki sambe chaldi ka biyeji temdere chapan joy kan woni ko yoppitire yimbel ngarbe fa jingana jagabule am lady amendi le ledo pide dum woni biye ale retour mere mere do fe mudube ittata ga fa keba o do biye ka wajib kina tawda passport lady malitawa dat mudum timmai tawadu ara jogi yamre yore jamiro ma yade le lady maroko tawadu abami to musudu l'hotel fa nyotto tawa da talkuru kulto wiide fay hunde wala e mamo sudmo be kun nokdirta centre de medicine du sport hokkete fa holata ko holtita wiide anka nyaw fu wala e mada ha ciagal mudum ne won ko nyimbel kebobe dido biye ngaji ka subete
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ami kotiram tombok tu kasem fami kala to hala landin gol bienal artistique et culturel kulta do wiide golleji mudum kanyuka anawi wondi yiide top chader seeda sabi al kal sabi kal kan do watere do golle le wi kanko Boubacar Diallo kany woni horejo fina tawa kany woni horejo fi fina tawa le region o ka holiti wiide jaw hebugol jawdi fa darono ngal do yamde do yambere fina tawa kanyuka golleji mudum ana tiidi sanne ngabe gondi wadde ko woni e bawde mabbe fu yalla be kebona dum dabare no yawri yalla e dum heba wadde le on do nokku wonko o wi kejjo am gondo le on do nokku do woni seni faydo fetango mo do sama seku
do e binal o ko heddi wata fay libru golleji di na jukiti no handiri e le golle bingil adama kay kulle de hibata telaji na tawde sato fu non no fayo ta do gondo do min gikki huntande hore ido telaji di gubo majji yo am saddaji min gondi tewtude di wakkat juno kay mi bismi gundam direy nyafunki be do ka fufna ga en turbu tumbutu kay mu inama bangal kala ko ni solo jime orkes ngaji gati andadi di an waddun no bumi finatawa e ensemble instrumental be dade hen na théâtre ngaji de do gede juy ngoni de gode fufu kinoto
sakrabe ando do mi kaddate kabaruji amen di kikidi hande mi jowti am san ne hedade di fanje fe nokku do e seeda lala jara touri kany waram haltande am dido kabaruji fu e français konde en kirejan
Kuraruz anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji to ngoni e kayanuguji bondi Kuraruz ana leelidi meden di ko buri dubi temdre e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini le nokkuje meden de Kuraruz golla mudum be fu yobbi leni mali goldirobe ngam Allah e be pabondira du e dow faaba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf